Wilma's from.
Ah, yeah, Buzz and Wilma's. One to mom, high time crew entertainment.
One Yogo,
one Smile Media. Wilma's kocha.
Alito, alito.
Tarakalito, lele nyo ako kembe weki balisa.
D.O.A.
Onyango ko kembo weki balisa.
Onyango, onyango.
Onyango ko kembo weki balisa.
Onyango, onyango.
Onyango, onyango.
Onyango,
onyango.
Onyango,
onyango.
Onyango,
onyango.
Onyango
ko kembo weki balisa.
Onyango, onyango.
Onyango ko kembo weki balisa.
Onyango, onyango.
Onyango,
onyango.
Onyango,
onyango.
Onyango,
onyango.
Onyango,
onyango. Rubanga papa riko juyo dako kede chuo deko weki chuo kuko dako Unyango chane kuri weko kemi balisa.
Unyango, unyango,
unyango ko kembo weki balisa.
Unyango, unyango,
unyango ko kembo weki balisa.
Unyango, unyango,
unyango,
unyango,
unyango,
unyango,
unyango,
unyango,
unyango,
unyango,
unyango ko kembo weki.
Yeah.